Ningajaha guys, balani kahle, balani kahle.
Ngizohamba ngokusikhulula ngamasplan. Hamba.